malunde.
Sono in cavi. Ai. Ayi, akeningnikithu ngikhulume ngobaba, unyoni kayiphumula igama lensizwa waye ngithanda, ayisuka ngiyamkhumbula noma ubaba waye emhlaba sikazi salala singadlila ungena ndlini waye uphala, baqinisile bathi kuyofinsizwa kuyosala ibhongo, phansi emachoseni kuyofinsizwa kuyosala intongo, sifike sidle ibhapa ungena ndlini kuyosala ikhokho, fike hamba phansi zamalegi kulamula ihloko, baba ngiyamkhumbula waye vuka ngamafofo, liyaphumba liyashona ubaba esuthiswa yidyoko, athi esethintile ubaba ehamba ngamadolo, athi unyoko ngamlobola mina ngamkhiphela inkomo. Ubaba wayengakhohlwa ukuthi mfana wami ngiyakuthanda, ephuma emthonjweni wenjabulo wathi nguyihle ngiyakuzala, ndonse ngebhayisikili bese sigqoka ngokufana. Ubaba wayephila nje mina kaze wangilala.
Ubaba wami elwayishayisa male, wayeyishaya impela kuse kusekuseni. Ubaba wami elwayishayisa male, wayeyishaya impela kuse kusekuseni. Noma ngijakiwe ngubaba wakho wemntanami, noma ngibusile ngubaba wakho wemntanami, noma ngijakiwe ngubaba wakho wemntanami, noma ngibusile ngubaba wakho.
Emalunde,
siyemalunde, emalunde ma,
emalunde.
Baba, noma usuphuzile kodwa ubusithanda, noma inhliziyo yami yonibikhatha, kodwa uthando lakho lolabe linamandla, mandla. Amandla wakho ubungawafesikithi, uthando lakho ilona belugcwele kithi. Mangithi phela ubuzihlukumeza ngabe ngihamba mangaphambi kobuso bakho baba, ngabe ngisenge imithi. Abantu impela bamile impundu emini, ngoba mangalawa impela bamile impundu emini. Ngoba wembuyasi, ngoba wembuyasi, ubaba
Emalunde, hey, Emalunde.